mukwanyi w'ekiro afuba nnyo nafuna ebempuliziganya abamu banoonya n'egye kigwera abandi bakiwa obudde okulwaninga obudde bw'ekiro tuli luno zaluzi planning kuba misana nekirako bali ba architecture ensimigezo neziwereza wekibanga kyetagisa oluzi yetaga okokunywa nakawo nga tanasimbula ninayo gwensuubira sinewenjogerera ninayo gwensuubira
Promise to love.